nshuti banywanyi mukurikiye radio ijwi rya Amerika, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Nyuma y'ikirango cy'ikiganiro cyacu, nimwegere inyakira amajwi zanyu maze mukurikira iby'ikiganiro heza cyabahishiye kuri uyu munsi. Mukaba mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Isatibasumba. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'abana bo mu muhanda bazwi ku izina rya mayibobo. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo kandi hashyizweho ikigo ngororamuco kinigisha imyuga itandukanye kuri aba bana, giherereye kuri kimwe mu birwa byo mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urubyiruko rwavuye mu kigo ngororamuco cy'Iwawa rugenda rwiteza imbere nyuma yo kuva mu ngeso mbi. Tukaba tuza gusura abo mu karere ka Gasabo. Turaza kandi kuvuga ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo, aho bamwe muri bo babashije kubona amahugurwa azabafasha guharanira uburenganzira bwabo. Mu gutangira iki kiganiro, reka tubanze duhe ikaze bagenzi bacu Roseline Mugwaneza na Jean-Baptiste Ndayiragije, maze batugezeho inkuru baduteguriye bwo basuraga bamwe mu bana bo mu muhanda baba ahitwa Nyabugogo mu mujyi wa Kigali.
Nyabugogo ni hamwe mu hantu mu mujyi wa Kigali hagaragara abana ba mayibobo. Aba bana kandi bakunzwe kugaragaraho gukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye kugira ngo babashe kwibagisa imibereho mibi baba babayeho. Abo twasuye twabasanze aho bakunze kuba buri munsi hazwi ku izina ry'ingange.
Ubundi babinywa kugira ngo ubwenge bwabo buhinduke, hari ahantu mbanza baba bashaka kujya.
Kararyoha.
Iyo bakanyweye ubumeze.
Barumva ndi muri fori.
Tukihagera twegereye Nshimiyimana Jean-Claude, uyu mwana ukimubona umubona ibiyobyabwenge byaramusagutse. Aratubwira ubwoko bwa bimwe mu biyobyabwenge bafata ndetse n'impamvu babinywa.
Hari urwo bita urumogi na kore n'isigara na suzi n'ibyo gusa. Mbafite kuraje na mbeho mbafite. Biroroshye kubibona cya kubigura. Ndasyaga ngensyaga ibyuma nk'iyo nabonye birotarani bantu bitatu najya kubigura nyine.
Nubwo hari abana bakibinywa, abari kugerageza kubireka baravuga ubi bwabyo. Ahanini bakaba bagusha kuba bibaca intege, ntibabashe kwikorera imirimo ibatunze. Dukomeze twumva Nzabihimana Dionisio.
Ariko re ari itabi, ariko ibyo byose nta nyungu birimo. Ubundi byiza nuko wabireka, ubundi nta nyungu irimo. Nuwababwira ko bifitemo inyungu yaba babeshye.
Wabitangiye ute?
Njye nabitangiye ubundi nk'isigara. Ajya nk'isigara nkumva rwose umwotsi nta kibazo. Ariko ubu ngubu ugiye binyoroheye nkabireka byose, yaba ari sawa, ubundi nta nyungu irimo.
Iyo wabinywaga se wumva umeze ute ku buryo wageze aho uvuga ko wumva ko nta nyungu irimo?
Ubundi tubare nko gutanywa nk'itabi cyangwa iyo kore, ushobora nko guterura kirosenkano ukaba wajya aho ushaka utanywa itabi. Ariko wanywa itabi ugera hafi kubera wahagira vuba. Kubera nkanjye ndi umuntu ukora siporo byose mba mbizi. Iyo nanywe wenda wanywe nk'itabi ntabwo wakora siporo. Iyo uba utwaye wenda nkanjye ndi umukarani unywa nk'isigara, utanywa isigara aho yagera wowe unywa isigara ntabwo wahagera.
Uretse aba bana twaganiriye, twegereye n'ababyeyi bamwe na bamwe. Uyu we ngo arasanga kugira ngo abana bave mu miryango biterwa n'ubukene bw'iwabo. Hari n'ubwo biba byatewe n'abayobozi b'inzego z'ibanze banga guha imiryango ibyangombwa byemezwa ko ari abakene ngo bajye gushakisha ubufasha.
Ubwo rero ikintu navuga kuri aba bana batoya, hariho abana bacika iwabo ari nk'abakene, ubundi ahasigaye bakaza gushakira ubuzima nko muri uyu mujyi. Nk'aba bayobozi rero baba bayobora nk'inzego zitandukanye b'imidugudu n'iki n'utugari n'umurenge, hari igihe baba batita nko ku bantu baba batishoboye, wenda ngo babahe nk'ibyemezo byo kugira ngo abana batoya badashobora kwiga babahe nk'uburenganzira bwenda bwo gutuma bagera mu ishuri. Noneho rero utwana tuvuge nk'ubu ngubu, hari igihe nk'ubu bavuga ngo abana bigira ubuntu, nta buntu tujya tubona abana bigira. Wagenda wenda nk'umwana wawe yaba waba utishoboye uri umubyeyi, noneho rero umwana agahitamo kugucika akizira muri uyu mujyi agatangira ubuzima bubi.
Undi twaganiriye we yatubwiye ko uburyo bwiza bwo gufasha aba bana kureka ibiyobyabwenge ari ukubanza ukabereka ububi bwabyo ndetse nyuma ukabafasha gukemura bimwe mu bibazo byatumye bajya muri izi ngeso.
Uko ibobo zigiye zitandukanye rero niko zikora n'ibyaha bitandukanye. Nk'aba ngaba bari aha ngaha, utuntu bakora ni utuntu duciriritse. Kunywa nk'urwo rumogi, ibyo biyobyabwenge babasha kunywa, ariko iyo babashije kugenda nka kuriya kubwiye ngo ashobora kuba yajya mu ishuri hari uburyo ushobora kumufata ukamujyana ufite icyerekezo cyo kumujyana mu ishuri ariko yagenda yagerayo kubera bya biyobyabwenge amaze igihe anywa akabona ha hantu uri kumuganisha bitewe nuko atari guhita afata ibyo yifuza vis-a-vis akaba yahita garuka icyifuzo rero mbere yo kuba wamufata umubwira uti ndashaka kujyana ku ishuri nuko nka leta yagombye kubafata ikabanza ikabaha imyambaro ikabaha ibyo kurya ikagira n'ahantu ibashyira hisanzuye mbere yo kuba mwabajyana mukabasha kujya mubasura ahantu babashije kuba bari mukabasura mukabereka na viziyo bari kuganamo kugira ngo amenye yuko ejo hazaza he hazamubera heza
nkuko bimaze kugaragara kugwanya ibyo byabyenge n'inzira igomba guhurizwa mu buryo bwinshi kuko guhana cyangwa ubukangurambaga nta gihe bidakorwa ahakaba havugwa kuba leta yakwegera amashyirahamwe afite mu muri gahunda kugwanya ibyo byabyenge kugira ngo bayifashe guhangana n'iki kibazo
barakoze cyane bagenzi bacu Roselyne ndetse na Jean Baptiste kugira ngo leta ibashe guhangana n'iki kibazo cy'amayibobo hashyizweho ikigo ngororamuco kiwawa kugira ngo nyuma yo kwigishwa no gutozwa imico myiza abakirimo banabashe kwiga imyuga inyuranye yazababeshaho mu gihe kiri imbere Ndayirege Jean Baptiste yasuye bamwe muri aba bana bo mu karere ka Gasabo maze bamubwira aho bageze biyubaka
muri iki gihe iyo abantu bavuze ijambo wawa nta kindi cyumvikana uretse ikigongorora muco kigisha imyuga giherereye muri kimwe mu bigwa biri mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda muri iki kigo hakaba hoherezwa abana b'inzererezi bazwi nk'abamayibobo cyangwa se hakoherezwa abana baba mu miryango ariko bananiranye kubera ikibazo cy'ibiyobyabwenge iyo bamaze kugerayo bahabwa amasomo anyuranye agamije kubatoza imico myiza ndetse bakanibigisha imyuga yo kuzababeshaho mu gihe bazaba bagarutse iwabo iyo bavuyeyo uturere bakomokamo tubafasha gutangiza gahunda zo gushyira mu bikorwa ibyo bize abo twasuye nabo mu karere ka Gasabo bakaba bibumbiye muri koperative Ubuzima Bushya. Munyaneza Mustafa yarangije mu cyiciro cya kane yatubwiye uko abona ubuzima bwifashe agiranyije na mbere y'uko agiwawa.
Mbere nari nagiwawa nari umwana mubi, umwana utumvira ababyeyi nkanakubagana, mbese narigize ikirara ariko ho ngiri iwawa maze kuba ndi umwana muzima maze gucya mu bintu byose nta kibazo mfite. Ngeranyije mu buzima nabagamo mbere nabagaho nabi cyane ariko ubu nsigaye mbaho neza ukabona mbese ko meze neza nta kibazo kuko nahindutse nabaye umwana muzima nari icyo gihe mbese nari nagiwaho nari ndi umuntu umeze nabi kabisa nanjye ntumva muri njye narihebye nagira ubuzima bwiza ariko ngiriyeyo nkiga amasomo nkayarangiza nkagaruka Mwaza nimamya bumenyi nakuyeyo byaramfashije cyane muri njyewe umuryango nyarwanda nyakira neza nta kibazo dufitanye
nyuma yo gutangira imirimo muri koperative kandi ntabwo biheranye ibyiza batangiye kugeraho dore ko banakanguriye bagenzi babo bahoze bacururiza mu mihanda ndetse n'abakoraga umwuga w'uburaya kuza bakabigisha kudoda bamwe muri abo baraduha ubuhamya
mbere n'akazi nari mfite nakoraga ibintu byo gufurira abantu anigiye nakoraga umwuga w'uburaya kandushye buzima bukandushye
none se nyuma yo kuza hano muri koperative urabona byarahinduye iki ku buzima bwawe
cyo byahinduye nuko ndakora nkabona amafaranga nkabaho nkabona mu rugo nta kibazo mfite narazamutse cyane kuko nagiye muri koperative nkibumbira hamwe n'abandi nkabasha kwizamura nabona ati imbere ntago ngishaka ikintu ngo nkibure ndashaka nkakibona kuko mba nakoze rundi rubyiruko rudafite ahantu rukorera nk'abari mu muhanda bari mu ngeso mbi baza nabo bakajya hamwe n'abandi bagakorera hamwe n'abandi bakabasha kwiteza imbere
ke nacuruzaga gataro nabonye bene wacu babikora nanjye ndabegera ndababasa bangira inama ndazanigana nabo bamwe baratwigisha badushyira muri koperative numva ndabyishimiye cyane nkiri mu buzima bwo hanze natari najya muri koperative harimo difera n'ubu ngubu meze uko meze uko nguko biratandukanye nuko nari meze mbere umbasha kwitunga icyo nshatse nkakibona kandi n'ubuzima bwarahindutse muri make nabagira inama yo kwegera bagenzi babo babona bari mu mirimo mu makoperative bakabegera bakabagira inama bagafatanya imbaraga izishyize hamwe hari aho zigera.
Mbere y'uko aba bajene bajya Iwawa, hari ubuzima bari babayemo n'imiryango yabo. Iyo muganira hari abakubwira ko bakiriwe neza bagarutse, ndetse hari n'abavuga ko kugeza ubu usanga hari bamwe mu miryango yabo bakibishisha kubera ibikorwa bibi bakoze mbere.
Mu by'ukuri mbere yo kujyayo nta kizere twari dufitiwe hano mu Banyarwanda muri rusange, ariko aho tumaze kugerayo twize imyuga itandukanye tukaza tukayibishya mu bikorwa twahise twibumbira hamwe tujya muri koperative, tubasha guteza imbere gushya mu buryo imyuga twize, maze tuyibyaza umusaruro, tugenda tugarurirwa icyizere no mu baturage dutuyemo, bareba ibikorwa dukora, bareba kwiteza imbere dufite, tugenda tugarurirwa icyizere, bityo natwe turi Abanyarwanda bari gufatanya n'abandi kandi mu kubaka umuco nyarwanda, ndetse no kugendera kuri gahunda na gahunda za Leta tukazubahiriza. Kandi ibyo ni ibikorwa tutajyaga tubasha kuba twagiramo uruhare mbere y'uko twajyagayo, tukumva ko indi ntera tumaze gutera aho tuvireyo hariya, natwe turi kugenda tugarirwa icyizere tukabibona.
Bamwe bakiriwe neza, abandi biragorana bitewe n'uko twagiye tuva mu miryango tutabanye neza cyangwa abandi babanye neza, ari naho byavuyemo bamwe kwakirwa neza abandi bikagorana. Gukosoka nta kundi ni ubukangurambaga. Hakumvikanishwa ko umuntu wanyuze Iwawa ari umuntu nk'abandi, agaciro k'umuntu aba atagatakaje ngo ni uko yageze hariya. Kandi nanone hagaranira gushakwa icyateza imbere umuntu wavuye wa, kuko ibintu yigirayo ni byinshi, aje ntabiteza imbere byaba ari igihombo.
Uretse abatwasuye bo mu karere ka Gasabo, hari n'abandi bavuye muri iki kigo cy'Iwawa bari mu gihugu hose. Nubwo hari abo usanga barahinduye imyifatire ku buryo bugaragarira buri wese, abatitaweho bo bahita bisubirira mu buzima bahozemo.
Jean Baptiste arakoze cyane, ndetse tuboneyeho n'umwanya wo gushima mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Banywanyi b'ikiganiro cyacu rero, reka tureke umuhanzi Teta akomeze abasusurutsa mu ndirimbo ye yise Kata. Teta, Teta, Kata, 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 go Teta china Kata, 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 go Teta china Kata.
Yeah. kata 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 teta china kata 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 teta china kata
Nkuko twabigarutse dutangira ikiganiro cyacu mu rwego rwo gukumira ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo hari ingamba nyinshi zigenda zifatwa n'imwe mu miryango itari ya leta ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu iterambere rirambye n'imibereho myiza mu muryango ADPF mu magambo ahinnye y'igifaransa naryo ryiyemeje guhangana n'iki kibazo mu muryango nyarwanda abenshi ntago barabasha kumenya ko umukozi wo mu rugo ari umukozi ugomba kubahwa nk'abandi bakozi bose akazi kabo akenshi usanga gasuzugurwa ibi bikagaragazwa n'amazina abatesha agaciro bahabwa aha twavuga nko kubita ababoyi abayaya bakaryarugo barwesa amadongo n'ayandi nyuma yo kubona ko iki kibazo kiri mu bituma bamwe muri abo bakozi akenshi baba baravuye mu cyaro ari bato bamara guhohoterwa n'abakoresha babo bakitiramo kwibera inzererezi ishyirahamwe ry'urubyiruko riharanira uburenganzira bwa muntu iterambere rirambye n'imibereho myiza y'umuryango ADBF mu mpine y'igifaransa ryahuguye abagera kuri 200 bo mu mujyi wa Kigali twaganiriye na nyina w'umuntu Liliane ndetse na Dani Imana ishimwe maze batubwira icyo bakuye muri aya mahugurwa
kirungutse mwa mahugurwa namenya amoko agize ihohoterwa namenye ko ninzahorana mugenzi wanjye yirukanwe saa sita z'ijoro ngomba kumugira inama yo kwitabaza ubuyobozi cyangwa dore ko banorenga ndi na perezida uhagarariye abakozi mu kagari ka Kamuhoza nzamufasha dusange umuyobozi tumuganize ibyatubayeho cyangwa tubanze twitabaze nyirabuja tumubaze impamvu yaba bimuteye habeho gusaba imbabazi niba umukozi ari uri mu makosa mugira inama yo gusaba imbabazi areke guhangana n'umukoresha we
ariko naje kumenya ko hari ihohoterwa rishingiye ku mutima rishingiye ku mubiri rishingiye ku mushahara ibintu nk'ibyo ngibyo ariko uyu munsi ndibwira ko mahohoterwa nabashije kwigaho bashe kutuganirizaho hari byinshi nasobanukiwe hari na byinshi nabashe kumenya uko nakwirinda kandi ubu muri aka kanya ndabasha kuba nabasha gushobora kwirinda umuntu ushaka kumuhohotera akurikije ashingiye ku mutungo ku mushahara mpembwa cyangwa no ku kindi kintu naba nkorera runaka
tugiye gukorera umunyamahanga ese mbere ko wakoreye abanyarwanda ukaba uri gukorera umunyamahanga ubu ngubu ubona itandukaniro ririho
Okay, itandukaniro rirahari ni rinini cyane kubera ko imico y'abanyamahanga ntabwo ari yo mico y'abanyarwanda kubera ko yubashije kuba watunganya akazi kawe neza ugashyira ku murongo gahunda ibyo ushinzwe nta kibazo mamubanye neza nta kibazo
uretse aba bakozi bo mu rugo bagera kuri 200 babonye aya mahugurwa hanahuguwe kandi abayobozi b'inzego z'ibanze bagera kuri 30 impamvu yo kubahugura turayibwirwa n'umuyobozi wa ADBF bwanandagije imana ari hoteli
Impamvu twibanze kuri abo bayobozi nuko abakozi bo mu rugo mu byifuzo bagaragazaga yuko rimwe na rimwe iyo bahohotewe abayobozi b'inzego z'ibanze batinya ko babaye bajyaho avuga ati se umuyobozi w'inzego z'ibanze ni umuturanyi wa bosi wanjye ashobora kutandenganura cyane yuko avuga yuko ejo nshobora kugenda akaba ari we wasigarana aturanye na bosi we ubwo noneho impamvu rero twabwiye n'abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo noneho nabo bumve yuko igikorwa ari cyabo abayobozi b'inzego z'ibanze nabo bakaba barerekanye ubushake kandi bose barabyishimiye twese tukaba turimo gukomerera gufatanyiriza hamwe kugira ngo duharanire umuryango uzira ihohoterwa
hari bamwe bashobora kwibaza ko guhugura abakozi bo mu rugo batari kumwe n'abakoresha babo bishobora gukurura amakimbirane hagati yabo uyu muyobozi wa ADBF arabamara impungenge ndetse nakomeze atubwira uko abona ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo rishobora gucika
nta makimbirane bizakurura kuko kugira ngo umukozi wo mu rugo yemere abashe kuza mu mahugurwa nuko wa muyobozi w'urugo nuko wa mukoresha we yabigizemo uruhare uruhare yabigizemo nuko niwe wamuhaye uruhushya nuvuga ngo kuba yaramuhaye uruhushya nuko yumvaga neza icyo umukozi aje kwiga kandi umukozi mu byo yize twavuze ntago yize kuba yahangana ahubwo nawe mu byo yize kuba atagira abandi aho hotera ahubwo tukaba twumva ko aho guhangana ahubwo hazavamo ubwuzuzanye twumva ko ku buryo burambye uburyo cyaranduka ari uko buri muntu wese yabigiramo uruhare atari kuvuga ngo na DBF gusa atari kuvuga ngo n'umuyobozi gusa ahubwo n'umuntu wese usanzwe akagira umutima nama wo kumva yuko umukozi wo mu rugo ari umuntu nkundi tukumva yuko rero leta inabigezemo uruhare ikaba yashyiraho itegeko rirengera abakozi bo mu rugo byaba byiza byatuma ikibazo kiranduka burundu
uretse guhugurwa ku bijyanye no kumenya uburenganzira bwabo no kurwanya ihohoterwa bakorerwa aba bakozi bo mu rugo banahuguye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere gucunga neza agashahara gato bahembwa no kukabyaza umusaruro ndetse banapimwa agakoko gatera sida Kwizere ko namwe ba jeune mukora akazi ko mu rugo mugiye guharanira uburenganzira bwanyu kandi bimukabikora mudahangana n'abakoresha. Reka tubonereho kubatura indirimbo aho muri hose ibashimisha.
Ibinike ikisomoka. Ko Pastor P man. King James. Yes. Ugiye utarajya mu kirori ngo gishe uba wumva ibirori bitagufasheho ariko iyo ugeze ahantu nk'ahangaha ntuba wifuza ko ibirori birangira ureba abahungu ukuntu bambaye ukareba abakobwa ukuntu bimakiye usanga hari byinshi byari byagucitse ariko ubutaha ni wowe uza wabwitse uza wambaye bakubona bati wow bati olala Uri wese nase turyoshe kandi uri wese abwira inshuti ye Uri wese nase turyoshe ubwira inshuti yawe Neza mu birori by'abashoboye ni Kigali umurwa wunje umucyo nusiba muza mbasa iby'akahise CTL ni KGL town y'abasirimutse na noma y'umunsi ukomeretse ntidukomeretse ngo kizwe na ghetto superstar akizwe na ghetto superstar God company bina ridanje dance friday shit kandi twebwe turaryamye chop chop gisha buri wese ashaka kana you want in some tell swing you for beats muha flow yaba kanyana yarushaho kumbera fresh I'm very supreme ushenesh kirori fuck dire ni pese yizungu se dutahe si bya buri wese gukesha taraburije si ni bya buri muntu kwagurutse abana kakageni full le foot ta sa fait moi pina mu kivuka papa Rossi Sinita
Muse Neseni Muse Muse Chahiye 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 Neseni Muse Muse Neseni Muse Nyarwanda kuba tini nyarwanda kwikinira siwacu oh yeah kuba kuni nyarwanda kuba tini nyarwanda Nase turyoshe kandi uri wese abwira inshuti uri wese nase turyoshe ubwira inshuti yawe Yeah, yeah.
rwanda.com.
Nyuma y'indirimbo y'abahanzi King James yaho yari kumwe na Jay Polly, twizera ko yabashimishije. Reka duhe ikaze inosaha mu mugisha tugeze ubutumwa bw'abakunzi bacu.
Twongeye kubereka inshuti bakunzi bakanya mutega amatwi bumwe mu butumwa bwanyu mu mwatwoherereje. None abakunzi bacu bibanze ku kiganiro twabagejejeho cyavuga ku mibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka baherereye mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Nsekanabo Ile Defense yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka ni abantu nk'abandi, akagira ati ababafata guko batari bamenye ko twese turi bene damu. Kandi usuzuguye mugenzi we abasuzuguye Imana yamuremye. Ararangiza agira ati impamvu kera babasuzuguraga bya terwaga n'ubujije kandi nabo ntabwo bihaga agaciro. Asumuti mu Bugesera nawe aragira ati abasigajwe inyuma n'amateka mbere na mbere nibigirire icyizere bumve ko nabo hari icyo bashoboye bityo bazubaho. Habana bakize Teogene we aragira ati kubyara abana benshi ntabwo ari byiza kuko hari igihe biteza umwiryane mu muryango. Agasaba urubyiruko ko rugomba kureba kure rukabyara abana rushoboye kurera aho kubyara abana bazabananira bityo bakaba bamayibobo. Ubutumwa bwacu none reka tubusoreze ku bwani Krevich Mbonabaza nawe yagize ati turabashimira ku biganiro byiza mudahwema kutugezaho, mbasaba gukomezaho kandi mukagira n'umwaka mushya muhire w'2014 ndetse n'abakunzi bose b'ikiganiro heza. Turabashimiye cyane mwese mwatwandikiye. Kongera tubibutse ko ushaka gutanga icyifuzo cyangwa kuduhamagara wakwifashisha adresse zikurikira: 0 7 2 64 63 9 2 naho website yacu wandika y@hezayouthprogram.com. Email yacu ni hezacyane@yahoo.fr. murakoze, Imana ibarinde.
Arakoze cyane mugenzi wacu Inosaha Bumuremyi kuri ubu butumwa atugejejeho. Shuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na hatugisoreje kikaba cyabashije kubageraho ku nkunga y'umuryango w'Abadage mu Rwanda, Forum des Jeunes Gira Amahoro ndetse na radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika. Tukaba tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda ya Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Olivier Isati Basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Bye bye. Rwangano tunazuwa mubano kwisomera ku mata twira n'umutima wingano kubegera hino ukomeze kose wowe ngwi.